Kumasi, Tanzania. You see my great biggest in there. One on the wheel, so my son is shule. Is shule. Hey, kila kinu mayu. Kumasi, Angalelo.
soma ke shule ola loko wimbele wanone soma ke shule yenyelele wile soma ke shule ola loko wimbele
wanone wile
wanone wile
ande
yenyelele tambia ke shule
mama
ukamiko
wanone wile
wanone wile
ande
yenyelele
tambia
ke shule
mama
ukamiko pole.
Kanika maswali mingi umoyo gwane ako tuliso mavise kale pakatobu mpila kata shifolo mifiko ya madaftari pana numbu nganu mo pana manteke na masungu sakala tuhu abi umebuli hela ngwalo mpa hela ya chai domina hela ya musafiri domina sisi tulikuwa tunatembea umbali hata wa kilometa kumi unafata elimu sasa mnafeli wapi jamani. Greatest singing schoolmare and tribal
Watoto Mbasha Studio.
Soma ka shule wile ndukila kitu. Soma ka shule wile ndukila kitu. Usidanganyike ina makundi. Usidanganyike manone ina makundi. Usidanganyike ina makundi.
Soma ka Somaga,
wile, oh, ulokwe nje muno mzila wanonde, wila kekiki, abafata kitoba teba ukwingi kale, achana na mimi mzee, achana mimi timize ndoto zangu, ere chibulolo, yaloloto kwikana kana, epana to chips, eh. Yeah. Tuikwe tu hari uluka mwiti ya nelurumi okupuna na manyalo ilanga chuu ali mili 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 wile ali mili 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 wile wile ulipune kondo wile ulipune kondo otize bama kombo wile ulipune kondo otize bama kombo. Sana wanone, usome sana wanone. Bangibali ufeli, badu saila babiele. Angune nu baba, oni wila kakujulima. Ubaba oni wila kujutima, abichano lubali kisomela. Mimi siwezi nikafanya ifo mwana. Uluba na wali somela jaga. It's up to you. Kwani shida nini? Wali mwenyele laka yomba, eli mdo msingi. Take some of the name, but it would be like a yoga. And you don't sing it. But put your gahanga. Take some of the name, but it would be like a yoga. And you don't sing it. But put your gahanga. Take some of the name, but it would be like a yoga. And you don't sing it. But put your gahanga. Take some of the name. Shule, 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 shule. Somaga shule wanone. Nava nabiyo uwa kumeleja. Somagi shule. Dunia ya lelo. Kashule wapehi. Tanzania wakike na wakiume wadogo zangu uwa shauri na watuna mingwe madami ya gete kisomo madami ya kisomo abisa doba kovele niyo na humule lelo jile yomba nyuzi jashule 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 mama Kosho Records. Uko sambamba na Tofa Inki. Mwiri mdogo, jina kubwa.
La kwa kweli.
Obu du nyantuyu.
Hamili molulu.
Sauti pale shule msingi Mwamondi Mwanendi ndani, lakini sita msau Lucas Masaganya,
mwalimu wangu wa sekondari huyo,
pamoja na Makongoro na ngongwano ne wile ulula kule
ula yubito kwa balimu bako wetu wabagisha nuru wa msi mtu maake kuimba
ya kikoje Mbasha Studio.